ngimthandile ningibonile ngikhohlisa libona wangishiya ngedwa wathi uzobuya egoli kamulenda kamulenda akaze wabuya udale ikhathele kuphelile kuphelile themba ikhathele lolu thando alusekho
Oh, yeah.
I would die, no more time.